Hey yo, check it. Hey yo, check it. It's your boy Tabibu, ya. Tabibu. I'm representing.
Super Protection.
Ya nasija kam kulala mtu wangu. Nimekam kumaliza afya. You check it. Yeah. You ready? Aliniita na nimekubali. Niwe naye ili nisiende mbali. Nimekubali hiyo altar call. Nimekubali hiyo altar call. Aliniita na nimekubali. Niwe naye ili nisiende mbali. Nimekubali hiyo altar call. Nimekubali hiyo altar call. Hey, nimekam na spira kujan matebo kaji za so tempo. Seki vilaka na flow vile na dominate instrumento tempo. Nimesha ban cables ishara tosha misi cheki. Naka unataka unitulize basi kam na kepi. Tuli ya zero ni kusho vile kwa life yangu waga na meditate. Na kwanza sisemi life ni yangu nisha I dedicate. Life free forever but of course ito delicate. Domana kufanya evil boy ni hesitate. Kichwa kimoja kimezungukwa na watu zaidia. Ati billionaires moja domana leme bidi nimeji introduce flow na kami 10 terabyte usinye kius. Kuna shida gani nikirapu goda pata glory. Goda kwanza sevi lota seme ngoma siya holy checky. Misi fanya mziki kuku bamba bro. Mina fanya hivi juu nataka everyday ni grow. Alini itana nimekubali. Niwe nae ili nisiende mbali. Nimekubali hiyo altar call. Nimekubali hiyo altar call. Alini itana nimekubali. Niwe nae ili nisiende mbali. Nimekubali hiyo altar call. Nimekubali hiyo altar call. Niko kwa rest narudisha. Baraka zihubisha kwa milango na madirisha. Kanimita niko ready kwenda kuzibadilisha. Hii talanta nitaitumia for the good kuelimisha. And since nianze ku rap I'm busy. Though the road is always rough it has never been easy. Nina talent but I guess pia ni cheesy. Mi wandika sana usini compare na wizi. Sifanyi mziki ya Christ itself. I'm humbled comes the name by him the golden best. Na kitu moja mi stuck in hell. So kwa watu wanaokoka and then I must as well. Angels heaven are overjoyed. Kwa sababu mina dambi we are overboy. Sina shaka na sizi nikalala hoy. Tangu nipata yesu sizi misi bada boy. Na run underground ka pipes za oil. Juni mekuwa underground miaka nane boy. Doma na nomba leo mola anikumbuke. Nisi struggle na mziki izo baraka zinjunge. Na sifanyi juu ya show. Sifanyi juu ya dope. Sifanyi ndio mseme huyo boy ya na flow. Nafanya mziki tunajua nina calling ya ministry. This is for my heart man. This is my ministry. Alini itana nimekubali. Nimekubali hiyo altar call. Alini itana nimekubali. Nimekubali hiyo altar call. Nimekubali hiyo altar call.